Ngathi sisebenze sumuthi baba.
Phone ya mi ringa, gotta do it for my grizzer. Nasekhaya bheke mina, emini ithemba lokugcina. Phone ya mi ringa, gotta do it for my grizzer. Nasekhaya bheke mina, emini ithemba lokugcina. Impumelelo yangibiza, impumelelo yangibiza, impumelelo yangibiza. Ngathi yazi ngayidinga, so akudala impilo ngiphica. Amanje mina ophethe ikhiya, hope uNkulunkulu uyangizwa. Satan uma engilinga, ama-hater ayangidisa. Close friends abafuna ukubona ngiwina. Tela ngibuya khona, useduze la ngiya khona. Ona 21 ubungu inkosi anguya khona. I'm from the muddy deep sluice. Languya khona. If only I'm ya ringa, gotta do it for my grizzer. Nasekhaya bheke mina, emini ithemba lokugcina. If only I'm ya ringa, gotta do it for my grizzer. Nasekhaya bheke mina, emini ithemba lokugcina. Impumelelo yangibiza, 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 impumelelo yangibiza. Impilo inama stop signs, most of the time uphethe imali iyashoda. Life is hard when you tryna stay afloat. They thought I was drowning, got me nangy. All the fancy cars, the group in love. I'm from the gutter, scares on his under. It's who we are. Set up our lives, us for them feel it right. It's not as I'm a yeah. Ingane zami ziyangidinga, mthwalo wami uyangisinda. Nkulunkulu ngicela unginike ukuhlakanipha. Kulamalanga impilo ayikho guaranteed. Phone ya mi ringa, gotta do it for my grizzer. Nasekhaya bheke mina, emini ithemba lokugcina. Phone ya mi ringa, gotta do it for my grizzer. Nasekhaya bheke mina, emini ithemba lokugcina. Impumelelo yangibiza, impumelelo yangibiza, impumelelo yangibiza.